breaking news. It's just been confirmed that there is a shortage of Vaseline in Zambia, and the women of Zambia are clearly complaining.
ZambiMusicBlog.co. Worldwide music.
Fire! Commander Charlie! Papa Tipanda Kalewang Musung! This beautiful woman for the challenge.
I'm a boyfriend, a girlfriend, then I provide you. Naku isaka style of canyon. Lili kumbele sonne. Wakai kai careful na vena lome. Kai kai neti folu kutukunu. Matungu tungu na iti japani kunuma. Nelo mpakula nani kana jai womba. Kamu paka umeka na mpapa foku womba. Abana kai stava kwa taba kuwopa. Kai na meka papa na nkwa baba na kopa. Samu fome umu nandi chavika Bruce Upatman. Mujeli pakumoni tepo vane damana
Fasiliere
Baby kiano lo soft sitach Dekoso kusumi na baka kwata motach Kamene seka vaiso kutungula Chubipila babantu wali tungula Messi na keo na anasi Balumendo wa shupa vaisa na ya kuwanas Teba kuwa mpepi na bo Umu amu amu no avati pepi na bo Teko mko mesende na ndepo kai Kasumi na teba kakubo mzea kwa tirikai
I'm a boyfriend, a girlfriend, and I provide you. Naku isaka style kanyu. Lili kumbele sonne. Wakai kai careful na vena lome.
Kai kai neti folu kutukunu. Matungu tungu na iti japani kunuma. Nelo mpakula nani kana jai womba. Kamu paka umeka na mpapa foku womba.
Abana kai stava kwa taba kuwopa. Kai na meka papa na nkwa baba na kopa.
Samu fome umu nandi chavika Bruce Upatman. Mujeli pakumoni tepo vane damana ya
fijere
Baby kiano lo soft sitachi Dekoso kusumi na baka kwata motachi
Gai gai na stansi ya chivyongo Muzamna na pena bonsa pa fivyongo Neni mchole nge kane na toro kamo Yeah, champama mwena isura mo Kwa nini robu teko Na yasano kuya fika teko Dura tineno kwenda ulokorwa Kuti wakoro nge spaso wakola
I'm a boyfriend, a girlfriend, and I provide you.
Japani kunuma
Nelo mpakula nani kana jai womba
Kamu paka umeka na mpapa foku womba
Abana kai stava kwa taba kuwopa
Kai na meka papa na nkwa baba na kopa
Samu fome umu nandi chavika Bruce Upatman
Fasiliri
Paturori ya mujeli pakumoni tepo vane damana
Fasiliri
Baby kiano lo soft sitachi Dekoso kusumi na baka kwata montachi
Big Bear was
Worldwide Music.